the brief. Kusman, video on my gang,
Allo. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inani pain. Wanasema behind every successful man there must be a painting na amebeba nyash. Ati behind every successful man there must be a girl dem na akona class. Nimekaa soko sana, sitabidi nivuke ata na mama. Walai, I'm single and searching. Kwanza kuna msupa meni bamba. Walai na mdai, dai, 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 jo. Umsupa na mganga. Dai, 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 jo. Ai, umsupa na mdai. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inani pain. When you expect, when you turn it get, when you turn it see and order taka kuda next. Nimekuwa soko for long na de kuchujua. Tuna bang mi na die na ndo luga. Kani safi sana tunabai, kani mali sana tunadai. Anapenda gavenye na rhyme real deal. Kwa imechi tunavai, kendo tunasema kungeza shubu kwa chai. Kwa nini strategy ya stick utawai. Kubwa card bari imekavu ki design. Stake juu kipatana na bad boys mempanda. Ndo manache nataka light skin. Nataka kamo taka poa nika painting. Alo kana operate piti. Shori anabambika seja bairo ni biki. Walai na mdai dai 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 jo. Umsupa na mdanga. Mdai dai 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 jo. Ai, umsupa na mdanga. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inani pain.
Tumewachana, amekata tuonge. Inani uma sana, but itabidi nizoe. Kwa nini mwisho wa maisha ni jinyonge? Stress nitatoa na chakula na mapombe. Lakini maisha lazima kasonge. Na kama ngesh, kaveve lazima kazoze. Je, nikipata do, miukua single again. Nikurudi soko na kumingle again. Nikisota na rudi back to my bed. Nikiomoka tena, pull up selector. Uko poti, na soko utoki. Kwanini kurogwa dikenyezi ya kunoki. Mini kwa hewa, ando natembelea. Na mabibi za watu, I don't care.
Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inani pain. Walai na mdai, dai, 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 jo. Walai ni na mdai. Umsupa na mdai, dai, 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 jo.
Tabitha.